ebijiri mu bibye, emisingi gy'ensi giri mu mikono gye, enensi n'ebijiri mu bibye, emisingi gy'ensi giri mu mikono gye. Obwakabaka bwe tebukuma, n'ababulimu tebasalwa, banyumirwa buli okukamala, gy'ova bawulira nga bayimba. Wakitiibwa, 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 oyo Mukama.
Watch it.